time for games, no. Got the baby to cruise. Ah, orukumva ozaba wanje forever. Tuzale nawe abana. Nsaba chimu baby tonchawa. Leka nkulabe nga kapira. Football match, you the best match ever. Uoba Adamu's ever. From January to December. Yegwe chama ulimuwala kwa nonya. Kukumenge chama. Baby, baby. Yegwe chama ya. Come and follow me. Gumpe so for me. Let me to your putty on me. Gumpe so for me. And I'll be treating you like your mommy. Oh, my baby. Say I'll be calling you my baby. Oh, my papi. Le kankulabe nga kapira. Football match, you the best match ever. Over Adamu's ever. From January to December. Yegwe chama, ulimuwala kwa nonya, kakukumenge chama, baby, baby. Yegwe chama ya, ulimuwala kwa nonya, kakukumenge chama, baby, baby. Moyo wangu wamekufata, mawazo yangu wamekufata, biloza mune mbigata. Roho yangu imekudata. Moyo wangu wamekufata. Mawazo yangu wamekufata. Biloho zamu nimbigata. Roho yangu imekudata. Yegwe chama. Ulimuwala kwa nonya. Kakukumenge chama. Baby, baby. Yegwe chama ya. Ulimuwala kwa nonya. Kakukumenge chama. Baby.